Eyo, dona drum kona iki kuza walai. YJB number 1 Octo PI double Z Yeah, check it man.
Vibes on the track, yo.
Walijana kibai Subaru watakuwa meacha legacy. Okto niko jama dawan kan mekalia pharmacy. Bre niko full ato jinge ezi ulizia vacancy. Unataka kwa kami kamu IGB then hang na si. Bado na kunywa cham hey, zangu ni mahanesi. Kuja na attitude kuingize maira kama si. Tunawemesha tunawachotua kitokwa na makama si. Mafute ikiisha tutapika na makabasi. Kula chungwa na ndizi minta kula na nasi. Niko mbele wako nyuma kawa fuasi. Dizon daily doze nuwa choma kapasi. So na kamso so slow, juu track iko kasi. Sai na make dojo mtu wangu niko kazi. Mtanaenda na maziwa juu kwa rap game ni mzazi. Cost ya kila kitu imepanda. Ebuenda Mombasa mtu wangu ulize bei ya mnazi. Namba 8 wapi, namba 8 on top. Octopizo wapi, octopizo on top. So get that mula, buy that ndula. Say get that mula, buy that ndula. YGB wapi, YGB on top. Octopizo wapi, octopizo on top. So get that mula, buy that nula. Say get that nula, buy that nula. Spit fire, then I let it burn like Asha. Corrupt game na daikashka akasha. First class picnics nipate Naivasha. Kurol na mamodeli wa super kaki na Natasha. Stembei na wallet doko wa bahasha. Walijona the storm saino make rasha. Who's matter now? Si wewe niko juu yao na wachungulia kamwewe. Octo aka itisha upewe. YGB aka itisha ulewe. Just a minute wata nimalize kuchana. Na si nywele ni vijiti ka plantation za Kericho. Washati na kaba dutabidi nimewashika. Mashati ni wagote hata kuliko wanati. Juki kuja ni rap get my own shit kama bato. Octopizo wapi, octopizo on top. Number 8 wapi, number 8 on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. YGB wapi, YGB on top. Octopizo wapi, octopizo on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. Maka kibera lakini hata nikisota sikopi. Awana style squeeze yangu ndio ujaribu kukopi. Cause wana lack originality ka photocopy. Sisikizani na mapaparazzi jumi ni photophobic. Dili kwa bato miu mazidi kwa madana logic. I'm so straight octo mini homophobic. Wana die beef na kwa Facebook wako so poki. Rap si joki number 8 si toki. Boy kwa na flow moja dangerous ka El Nino. Bongo mini most wanted joker albino. Akili ni nywele linda zako kama Corino. Hip hop kwa damu na tumia blood ka wino. Deli kwa game nazidi ku excel ka chino. Deli na wachenga zile za ki Ronaldino. Kono umwa sana mtiongo pia unaeza kunywa ino. Kini bo sana mtiongo pia unaeza kutuka na kiss. Only I double P.I. Mambo. Say niko on the spot ka radio jambo. Na kunyanyasa takuliko madhe wako wa kambo. Na kwa ujejua mtu wangu rap sija anza kitambo. Ne anza juzi na tayari niko kwa mitambo. Niko used to the machines maze karambo. Wananiogopa sikizo wakiniona wananzaga kusita sita ka list ya Okambo.
Octopizo wapi, octopizo on top. Number 8 wapi, number 8 on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. YGB wapi, YGB on top. Octopizo wapi, octopizo on top. So get that mula, buy that lula. Say get that mula, buy that lula.
Babs on the track, oh.
Number 8 baby.